Uzi na kupenda soving kwenda gang gang gang. Run on. Nada, 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 nada. Pronto.
Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe baby wakalabye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe baby wakafunye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe baby wakalabye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe baby wakafunye.
Give me the love in a crazy crazy simple it. I'm a sanyala zemato ga gonza gonza. But you have it kula mabina gonyola nyola. Zemana muwala mwalize wampunza unza.
Ayo mimi nakupenda, nakudata. Simanyo chichenga baby nze wantamize. Baby nso vyo tunuliza bilinge vya desire. Sababu sabi baby tewe gonza gonza.
Lili hanzi agambye gwe sokoje. Harije olinga baby gadi harije. Tujikuba tulinga bali wakoje. Yaman, yaman. Ya, tutandiko kubanga tutambuze nguliko. Abajagala mwena mwena mujiraweko. Wali wanona wali yefe abaliko. Ngenda kuwa
kubanga.
Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe baby wakalabye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe baby wakafunye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe baby wakalabye. Na kupenda, na kumisi.
Listen, surfing kwa galabuli jonkutawa. Vize zanga green daddy na lutwa. Wadimba bize baby wange. Njafuno bude yegwe wange. Stadamu pulu awa ajikubye. Atende jila ono takoze sabi kuwa. Twende twende simbule mbalasi. Jimili demu siri na reverse. Twende twende simbule mbalasi. Jimili
you call up on the night, baby, send a good ticket. I'm pretty on my pins and got Sophia gone to Kato. Cover you don't know this, baby, I'll be so young, you'll and you'll lose. I'm covered, I'm ready, Sophia, Chira, Kachibangai.
Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe, baby, wakalabye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe, baby, wakafunye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe, baby, wakalabye. Na kupenda, na kumisi. Kakolo kangwe, baby, wakafunye.
Yeah, right now, a simple dedication to Sophie. Yama, Harry J, yeah, 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 killer shit. Gimme, gimme, gimme.